ɗe butikaji e nokkuji kewɗi ɗiɗi keɓe. Juraɓe fuf na jaɓɓi wiide ɗiɗo produitŋaji ɗi na coode sanne boisson ŋaji lollirɗi énergisante. Jom boutique Seydou Dogo holti wiide fayroɓe na cooda ɗum.
Client en ɓe ana sooda ɗiɗo boisson ŋaji sanne ɓurde keddiɗi. Ɗi hakkunde boisson ŋaji ɗiɓe kolliti wiide ana hokkaɓe sembe ana sifa ɗiɗo boisson ŋaji lammuɗi. Double 7 o worɓe fayito rewɓe ana sooda ɗum sanne.
Noftotoɓe yogaɓe holti wiide ɗum ɗo na moƴƴani sanne alhaali tempéré waltingol ñamduji hono ɗum holliti Mamadou Bakayogo.
Satu jamma miɗen sooda oɗo boisson mi yara ɗum yalla calɗi amma heɓa sultude. Wakkati no jarami ɗum ne a tawa min tampuɗo sanne reydo andu ana heewi sanne iɗum sultina calɗi
ka noon. Yogaɓe hono Amara Jabati ko jiɗi yo jam ɓiɓɓe leɗɗe dina ɗiɗo boisson ŋaji ɗi saabi hakkille makko ana e ɗiɗo boisson ŋaji pojiŋaji mbawɗi latade sababu caɗele fewde ɓiɓɓe adama.
Min ka mi yarata ɗum ɗiɗo boisson ŋaji walda e boisson ŋaji keddiɗi muƴƴinirteɗi ɓiɓɓe leɗɗe ɗi jarami min ka kanji ɓurani kam saabi ko wolle majji fuu ana moƴƴani calɗi ɓingel adama. Boisson ŋaji nokkuji yimɓe sembe ɗi ko heewi e muɗum fuu produit chimique ŋayi moƴƴinirte ɗum ne moƴƴana cellal ɓingel adama.
L'organisme
oɗo dawla boisson ŋaji tawre fuf gidali cellal na woodi e wi docteur Joseph Koudiou ɗiɗo boisson ŋaji ɗi kulintreji café e sucre heewi muɗum na wawi latade prati moɗo tergal ɓingel adama soni ɗum yarama fa ƴaɓɓiti.
So a yari ɗum fa ƴaɓɓiti ɗum wawi ittude neɗɗo e hoore muɗum eɗum waɗa ɗu so heɓata ɗanade no yiɗiri. Fofango muɗum yawan tension muɗum ɗum nabban ɗiɗo boisson ŋaji yargol muɗum ana haɗa ha yeɓɓe ɓe kiɓɓinayi duuɓi sappo e joyyi. Rewɓele hamili en fa yetto yimɓele ɓe tension na ɗu ñawu ɓerɗe woni e mu'en ka yargol ɗiɗo boisson ŋaji ana haɗa koyemen ɗu. Yargol ɗi no ƴaɓɓitiri ɗu ana wawi latade sababu wattude e neɗɗo ñawu
ɓooɗe. Andanɗo kabar muɗum Koudiou o hokki taɗural wiide yarde ɗiɗo boisson ŋaji sato wañaka ko yiila ka yo ɗum yaare seeɗa seeɗan.